Yeah. On that lemma, yeah. Dance on the mic again. It's a party. That's our music. Sometimes, diga imba phone in Suyankai, yeah. Kutumiza message umayanka mochera. Kundi jesa brutigi, chasecha uli online. Kundi jesa brutigi, chasecha uli online. Tikondi magubasaji, osa seweleza hai. Tikondi magubasaji, osa seweleza hai. Umandi jesa brutigi, chasecha uli online. Umandi jesa brutigi, chasecha uli online. Umazitenga zopeka, ugukonda menendi machitila. Sigulina nane songi za zopa, baby. Ndima yesesa, kukupasa hizo umafuna. Umango weza jibongwe, Tiko ndima kubasaji, osa seweleza hai. Tiko ndima kubasaji, osa seweleza hai. Umani jesa brutigi, keseja uli wanani. Bama pita mwezi wa sayankulana. Kikondi chotani. Uzende mbera, uzende ndela, uzende mbera, umage. Tikondi magubasaji, osa seweleza hai. Tikondi magubasaji, osa seweleza hai. Umandi jesa brutigi, keseja uli wanani. Umandi jesa brutigi, keseja uli wanani.